million. Yo le damin.
De Velutano.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala singizi sipati na kuona kwenye video.
Stack ya video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama sio. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho.
If you don't love me, tell me that. Wagala nyona yegwe chichi. Yugwe chacha mponya siki.
Nete wengu wafobu titi. Saliza nyone chibi. Figa yangu chiswate chiki. Nacho umba ni pili siki.
Kerewe, yugera lero. Nate wanjagala kumoyo. Yange vyo kete vyo. Susa kuchupa nywera kumwendo. Kwano ni nampo polo kosanyisa mtima pichi kumweso. O mtima kunte kuto nyambe. Shama baby, yali asasa kabiri nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Jovanga munu miupuno kunyumiru amuli. Uno mkwano vokudu kama nyokose sobi. Pama penzi mkwano switi chiri bubi. Amua baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambito panga wendi.
Sukuni na moto, kulia na kushoto. Oza mwasi kitoko,
chote mjote mboko.
When you do love me, talk to me my girl.
Talk to me.
Say something, baby, that I'll watch you come on, say, bro. Sula wubi wabude bucha nezinzenge kongolo. Kotambulira mupango linga ngachi wonjolo.
Singande funya funyange.
Bina love you ngo mburu. Simanye kufana ni. Chovone tololo zange.
You don't want me to go. And you don't open your door. Chawa mavongo go. Okule womu yango go. She's a pretty girl. She don't want me love. Doesn't want me good.
My baby city city. If you don't love me, tell me that. Wagala nyona yegwe chichi. Nipo chacha mponya siki.
Nte wengu wafobu titi. Saliza nyone chibi. Figa yangu chiswate chiki. Nacho umba ni pili siki.
Bafende sinkala mata. Uli wotaba wendi maga maga. Kumukalwa gani jea mata. Siti ntusu kula luka. Maga maga. Siti ntusu kula luka. Kumukalwa gani jea mata. Bafende sinkala mata.
Supu nina moto. Kulia na kushoto. Uza mwasi kitoko.
Chote mjote mboko.